Ray J, Zimandola, Afunika,
exclusive from ZambianTunes.com.
Nangeche temu iko chobe fyo chaba Ukuchilo kashe umutima wandi mulanda Nalisiwe chitemu iko fyo chaba Ala benga besa no kusha fye fyo baya Unjebe fena iwenga ulea Unjebe fena iwenga ulea
Nalishiba abantu abaso
Weke shapo ine paso Techinje shenangu panono
Iwebo Unjebe ofure faya Tachike mwiko ure faya Nga kwangarafi Narakuranga wangarafi Niwebo Unjebe ofure faya Tachike mwiko ure faya Na mwishire mwangara No mutima kutimwaya
Nangechite mwiko chove fyo chaba Ukuchilo kashe umutima wandi mulanda Nalishiba chite mwiko fyo chaba Ala benga besa no kusha fye fyo baya Unjebe fena iwenga ulea Unjebe fena iwenga ulea
Napita muvikondi vambili ine wa money player Mutima wanga ine wazingwa
Nangechite mwiko chove chaba Ukuchilo kashe umutima wandi mulanda Nalishiba chite mwiko hecho chaba Ala benga besa no kusha fye fyo baya Unjebe fena iwenga ulea
Ushe ulikala
Nangechite mwiko chove fyo chaba Ukuchilo kashe umutima wandi mulanda Nalishiba chite mwiko fyo chaba Ala benga besa no kusha fye fyo baya Unjebe fena iwenga ulea Unjebe fena iwenga ulea
ZambianTunes.com.